Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuyamikida konse kwa bwino ndi kwa mulungu Allah. Yema walichita zuwa ndi mwezi. Kukala munga chiwerengero chantawi. Miezi ndi zaka. Ndi adayamba chaka ndi mwezo Muharram. Mulungu Allah. Ada alenga kumamba ndi dziko la pansi. Ndi zonse zimene zili menemo masiku asanu ndi limodzi. Iye ndi wa moyo ndi wa muyaya. Palibe wina owe na kupembe tzeda mwacho wana ni machikondi. Kuma iye yeka. Iye ndiye mwini ufumu. Woyera ndi maziko amtendere. Mtendere madalitso ni chisangalocha iye. Zipite kwa aneneri ake onse. Ndi mneneri omaliza Muhammad. Sallallahu alaihi wasallama. Yeme watichota mumdima wakusa kurupirira ndi umburi. Ndi kutulo weta mkwala kwa chikurupiriro changwiro. Chikulu kwa ni chifundo cha mulungu Allah. Zipite kwa onse amene akuvetsera ulaliki umomutu wake ndi mwachilo wa bwanji chaka cha tsopano. Anthu anzeru odzuka ndi okhulupirira. Ama khulupirira ndi kutsimikiza kuti ndithudi moyo wake ndiye maziko a chuma chake. Moyo wake ndiye maziko a unyamata wabwino. Moyo wake ndiye maziko a ubwana wake. Moyo ndiye maziko a banja lotamandika. Moyo ndiye maziko a chinthu china chilichonse. Mpindi ine ili yonsi yome ikudutsa njofunika kuiwerengera kamba koti imo myandikitsa kumanda ndithudi ntchito ine ili yonsi yomwe munthu amagwira yaing'ono kapena yaikulu azamusenzetsa yekha ngati mphoto yache. Tamvani momwe mulungu Allah akufotokozera muchivumbulutso chake chomaliza Quran. Wa kulla insanin alzamnahu ta'iruhu fi 'unukihi wa nukhriju lahu yawma alqiyama wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba. Ndithudi tidzamangira ntchito za munthu wina aliyense pakhosi pake ndipo pa tsiku la chiweruzo tidzamtulutsira bukhu lake la moyo limene adzalipeza lili lotsegulidwa. Zizanenedwa kwa iye, werenga bukhu lako la moyo lero pakwana kuti mzimu wako udziwerengere okha zonse zomwe unkachita. Mbali wangu okhulupirira, munthu yemwe ali wanzeru ndi odzuka ndi okhulupirira ndi amene amakhala otanganika mu nthawi zonse za moyo wake mu zinthu zomwe zingamthandize ndi kumupindulira kuchokera mu zolankhula zache ndi mu zintchito zache zabwino osati zoyipa, mukumanga osati mukugumula, mumapemphero osati mu mnyozo. Tamvani mumwe akulankhulira anthu anzeru ndi anthu okhulupirira akunena kuti ma min yawmin yanshaqu fajru illa wa yunadi ya ibna adama ana yawmin jadid wa ala amaluka shahid faghtanimni fa inni la a'udu ila yawmi alqiyama. Siku lililonse kumbanda kucha oitana amaitana kuti iwe mwana wa Adamu, ine ndi tsiku la tsopano, kuchito zako zonse ndiperekera umboni. Pezani zabwino kuchokera kwa ine, sindidzabweranso kwa iwe mpaka pa tsiku la chiweruzo. Mbale wangu okhulupirira, munthu opusa, ozerezeka, wa uchimo, ndi ogona, ndi munthu amene amatayira nthawi yache, chaka chake, kuzinthu zopanda pake, monga ziwawa, umbanda, kugenda magalimoto au anthu ena, kusapunzira, kusapemphera, munthu oteroyo ngogona, ndipo amawerengedwa kuti ali mgulu la anthu amene zawadutsa zinthu zabwino. Tamvani momwe mulungu Allah akufotokozera muchipangano chomaliza Quran. Hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'ud la'alli a'malu salihan fiha taraktu hatta idha jaa ahadahum maut qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzahun ila yawmin yub'athun. Mpaka pamene imfa idzampeze munthu olakwa iye adzanena kuti ambuye wanga Ambuye wanga ndibwezeni kuti ndikachite ntchito zabwino zimene ndidalephera kuchita. Adzayankhidwa kuti nkosatheka. Amenewa ndiwo mawu chabe amene akungola nkhula, ndipo kumbuyo kwa kudzakhala chipupa mpaka pa tsiku la chiweruzo. Mbale wanga amene ukumvetsera ulaliki umenewu, vesi imeneyi kutiwuza kuti pamene tachilowa chaka chatsopano, tiyeni tisinthe, tisachitenso zinthu zachibwana ndi zopusa zauchimo zomwe takhala tikuchita muchaka changothachi. Taonani abalansi anga, ngati muchaka chimenechi mudali anthu akumwa mowa, siyani kumwa mowa, yambani kumwa thobwa, yambani kumwa juice, yambani kumwa zinthu zovomerezeka. Muchaka changothachi ngati mudali anthu otsuta jamba, siyani kusuta jamba, yambani kudya sweet, yambani kudya toffee. Ngati muchaka chime changodutsaji simudali mugulu la anthu opemphera, yambani kupemphera, chifukwa mukatero ndiye kuti niyo mwasintha. Chilamulo cha Chisilamu chikulimbikitsa malamulo omwe akunena kuti alwaqtu kasayf illam taqta'ahu qata'tuka, ndithudi nthawi ili ngati lupanga. Ngati iweyo kulepa kudula ndi lupangalo kuchidula chinthu, dziwa kuti lupangalo lukudula mwini wake. Inedi woyenda ndi lupanga adzamwalira ndi lupanga lomwelo. Pamene inu mudzikhulupirira ndi kuzidalira kuti inu ndinu apa mwamba, inu ndi amphamvu, inu ndi audindo, inu ndi ochita bwino, mwadzidzidzi kudzabwera mngelo wa imfa amene amawononga zokumba zonse zimene muli nazo ndi kubalalitsa anthu. Iye adzakutsotsani mnyumba zanu za ulemu, nyumba zanu zabwino, nyumba zanu zopambana, nyumba zomwe zili ndi masofa abwino, nyumba zomwe zili ndi ma TV abwino, nyumba zomwe zili ndi ma fridge, ma carpet, mattress antengo wapatali, ndikukupititsani kumanda malo ampanipani, malo amdima wandiweyani, kumene mudzakhala nokha opanda chithandizo cha apa banja lanu kapena anzanu amene mmakondana nanu. Chuma chanu chonse adzakhala akukanganirana akuchimuna ndi akuchikazi. Tsoka ndi temberero ili kwa iwo amene anakhala pa dziko lino lapansi ndipo sana alape kumachimo awo onse, chifukwa chotanganika ndi chisangalalo cha moyo wa dziko lino lapansi. Inu anthu amene mukumvetsera ulalikiwu, kodi mukufunabe chisangalalo ndi kupeza bwino mnyumba yodzadza ndi chisoni ndi mavutoyi? Tamvani momwe akufotokozera mtumiki omaliza Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, palibe nyumba pa dziko lino lapansi imene mngelo wa imfa amalephera kufikako kasanu pa tsiku lililonse. Ndipo pamene mngelo auzidwe mwa uzimu kuti chakudya cha munthu wina chatha, ndipo kuti nthawi yake yokhala mmoyo yatha, iye amabweretsa imfa pa munthuyo, ndipo ululu wa imfa umadza pa iye. Abale ake onse a munthuyo amamasula tsitsi lawo, ena amazimenya pa mtima chifukwa cha chisoni, ndipo ena amalira kwambiri. Ndipo mngelo wa imfa amalankhula kuti manyazi akhale ndi inu, ine sindinalande chakudya chanu ndiponso sindinachepetse zaka zanu, ine sindinabwere kudzachotsa moyo wa amene wafai mopanda lonjezo ndiponso mopanda ulamuliro wochokera kwa Mulungu Allah, kapena kudzachotsa mzimu wake opanda kulandira ulamuliro. Mosakaika ine ndizabweranso pa khomo pano mpaka pamene nonse mutha psiti. Mtumiki omaliza ananenanso kuti inu anthu mukadaona mngelo wa imfa ndi kumva zomwe iye amalankhula ndi munthu amene moyo wake uli mkuchotsedwa, inu mayi, inu bambo, iwe mnyamata, iwe msungwana, mukadathawa ndi kuyamba kulira podzimvera chisoni ndi kupempha chikhululuko. Indedi vetsera, mwezi uno wa Muharram ndi opatulika kamba kama dalitsu akuluakulu omwe Mulungu Allah adawachitira aneneri ake kumi. Mwezi umene uso muli tsiku limodzi lokha lomwe lili tsiku lolemekezeka Nilo dali tsika pa 10th Muharram yaumu Ashuraa chaka chiri chose. Motero pembezani mulungu Allah munga momo munga tere mutsiku limeneri la Ashuraa kama kama dali tsoawa tsiku la Ashuraa ndi tsiku la mulungu Allah adaonetsa chisoni ndi kumkhurukira kholo lathu Adam. Iye atalapa machimu ake onse amene Adamu chotsetsa kumparadiso. Tsiku la Ashuraa ndi tsiku la mneneri Iliasa Idris adanya mulide ali wa moyo kunka kumwamba mwamphamvu ya mulungu Allah. Tsiku la Ashuraa ndi tsiku la mneneri Noa adapulumutsidwa kuchigumula cha madzi ndi kumiza anthu onse onyoza osalabadira malamulo ake ndi onse amene sana alape kumachimo awo. Tsiku la Ashuraa ndi tsiku lomwe mulungu Allah anazimitsa moto umene mneneri Abraham bwenzi lake la pamtima adaponyedwa. Tsiku la Ashuraa ndi tsiku lomwe mneneri Yusuf Joseph adamasulida mndende muja kudzera mkumasulira maloto. Ndi tsikunso lomwe adakumana ndi bambo ache Yakobo. Tsiku la Ashuraa ndi tsiku lomwe mneneri Yunusu Yona adalavulidwa ndi chinsomba chija pambuyo pokhala mimba mansomba masiku atatu. Nani na iye ali mimba kuti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Palibe mulungu wina oyena kupembedzeda mwachoona ati ndi mwachikondi koma inu mulungu Allah ndinu oyera amwamba mwamba ndithudi ine ndinali mugulu la anthu ogalukira malamulo anu ndi osochera chonde mulungu Allah mundikhululukire. Tsiku la Ashuraa ndi tsiku lomwe mulungu Allah adamuchiza mneneri Ayubu Yobu kumatenda ake omwe iye adadwala kwa zaka zosachepera 20. Tsiku la Ashuraa ndi tsiku lomwe mneneri Mose adapulumutsidwa kunkhanza ndi ukapolo wa mfumu Farao. Tsiku lomwe nyanja inagawikana kuti ana a Israeli awoloke. Mfumu Farao ndi anthu ake onse oipa mkumizidwa. Tsiku lomwe mneneri Mose analankhula ndi mulungu Allah ndipo anampatsa malamulo. Indedi mneneri Mose ada sala pa tsiku la 10th Muharram pofuna kuthokoza ndi kumuyamika mulungu Allah. Tsiku la Ashuraa ndi tsiku lomwe mneneri Yesu mwana wa Maryam ananya mulide ali wa moyo kunka kumwamba mwamphamvu ya mulungu Allah. Tsiku la Ashuraa ndi tsiku lomwe mneneri Davide anakhululukida machimo ake. Ndi tsiku luso lomwe mneneri Solomon ufumu wake unabwezedwa kwa iye mwa ulemu. Tsiku la Ashuraa ndi tsiku lomwe mngelo Gabriel anatumizidwa kwa mtumiki omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndi tsiku nso lomwe zolaka zake zonse zambiri ndi zochepa za mtumiki Muhammad zinakhululukidwa. Kotero kwapitira kusala kukhala njira sunna ya aneneri onse oyambirira ndi kwa ife tonse pofuna kuthokoza ndi kumuyamika iye kamba kotifikitsa mchaka chatsopano. Ngakhale so mtumiki omaliza Muhammad ankasala pa tsikuli mbale wanga ukhulupirira mchaka chatsopanochi anthu ena alephera kuchirowa kamba kama futu osiyana-siyana. Indedi ndikololeda kusala masiku awiri pa 9th ndi pa 10th Muharram kapena pa 10th ndi pa 11th Muharram chaka chiri chonse pofuna kumutsatira ndi kumumvera mtumiki Muhammad olemekezeka mulungu wathu Allah. Chichiteni chaka chino kuti chikhale chaka cha mtendere, chaka chololerana ndi chaka chokonda na wina ndi mzache olemekezeka mulungu Allah. Ayang'anireni bwino anthu onse amene adali kumvetsera ulaliki wanu. Amin wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.